Unit 11. Invitations.
Mi aliko.
Dialogue. John and Alison are in Zanzibar, staying at a hotel where Mohammed's brother, Faiz, is the manager. Much of their time is spent in the company of Faiz's family and friends. Alison is chatting to Faiz's wife, Zubeda, at home.
Umealikwa ngoma kesho kutwa?
Ah, vizuri sana. John pia amealikwa?
John hakualikwa, maana ni ngoma ya wanawake tu.
Nimealikwa na nani?
Umekaribishwa na Bisalma na dadake, Pili, ambaye ataolewa wiki ijayo. Ni ngoma ya harusi. Chama chetu kinatayarisha mambo yote. Tutacheza ngoma kama chakacha. Kutakuwapo tarabu pia.
Pili, ataolewa na nani?
Bwana harusi ni Daudi, ndugu yake Muhammad. Babake ni yule mwenye duka karibu na hoteli. Ni mzee ambaye tuliongea naye jana.
How does Zubeda reply to Alison's question about whether John has also been invited to the dancing?
John hakualikwa, maana ni ngoma ya wanawake tu.
Faiz and John come in and greetings are exchanged. Then,
tumealikwa mashindano.
Mashindano gani?
Mashindano ya ngalawa. Sisi sote tutakwenda Forodhani wiki ijayo. Tuangalie mashindano. Unajua ngalawa ni kitu gani?
Ni aina ya boti, ni kama jahazi.
Hata kidogo. Si kama jahazi. Majahazi makubwa zaidi. Tena huundwa kwa mbao.
Ngalawa hutengenezwa namna gani?
Huundwa kwa kuchonga gogo. Hasa gogo la mwembe. Tena huwa na ndubi. Katikati pana mlingoti ambao tanga hufungwa. Hutumiwa na wavuvi.
Majahazi yana milingoti miwili?
Si lazima. Mengi yanao mlingoti mmoja tu. Kuna aina nyingi za majahazi. Kila aina huitwa kwa jina lake.
Haya basi, mashindano hayo yatakuwa siku gani?
Jumamosi ya wiki ijayo.
Ala, tunakusudia kuondoka siku ya Alhamisi?
Msiondoke kabla ya mashindano. Lazima muongeze likizo. Kama sisi Waswahili tunavyosema, mwenda bure simkaa bure, huenda akaokota.
What question is Faiz responding to when he replies, Saturday of next week?
Mashindano hayo yatakuwa siku gani?
Exercise 3 in your book. Fill in Alison's part of the conversation. Ask who these dresses were sewn by.
Magauni haya yalishonwa na nani?
Mawili haya yalishonwa na fundi. Hili hapa lilishonwa na mama.
Ask if she has a sewing machine.
Una cherehani?
Tumenunuliwa cherehani kama zawadi ya harusi, lakini bado kutumiwa.
Ask when she will use it.
Utaitumia lini?
Nitaitumia baada ya harusi.
Finally, how would you ask two people if they've been invited to some dancing?
Mmealikwa ngoma? Au mmekaribishwa ngoma?
How would you say you haven't yet been invited?
Hatujaalikwa. Au hatujaalikwa bado. Au hatujakaribishwa. Au hatujakaribishwa bado.
How would you say all of us were invited into the house?
Sisi sote tulikaribishwa nyumbani. Au sisi sote tulialikwa nyumbani.